anigu intaan horta kolley ogahayba arrimaha ma anigu kama warhaya arrimo kale oo ma jira laakiin u malayn maayo lacag badan oo noocaas ah inay iskasoo geli jirtay kolleyba waxaan dareensanahay anigu warka ku haya waxa weeye lacagay keeni jireen way jiraan dee mashaariic baa ka socota meesha imaaraadku ay meel geliyaan waana ku mahadsan yihiin laakiin dee lacagaas waa la soo sheegi jiray oo liis baa jiri jiray oo waxaa lagu falayaa jiri jirtay oo dee meel waliba dee waa sidaa taliyaha ciidanku masha uu ku leeyahay wasaaradaha jira maaliyadaha jira prime minister baa jira ciidanku ma xataa hadduu ciidanka loo geenayo waan minister of finance loo sheego ya maa layma sheegi iyadoo lacagta la qabtoon baanan ka warhan marka ciidanku shaqo kale leeyihiin ya shaqo kale waa suuragal in loogu talagalay in mushaaraad wax lagu bixiyo waa suuragal in wax kale loola socday kolley anagu saas baan qabnaa waxa weeye in dee wadanka dowlad baa joogta laga soo wargeliyey waxay wadanka wax soo gelinaya ama investment ha soo geliyaan maalgasha ha soo geliyaan waxyaalaha kale ha soo geliyaan saaskaan qabnaa waxa weeyaan in waliba dhinacun kasoo galo dabeetana lagu wareelo wax gudaha joogo ugta